Masawuti, Kenya Toy 001.
SHI RKO Shiruko Media.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nimeshakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl. Chunga ya
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nikamoyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukininyima upendo nitachanganyikiwa. Oh no 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 no, mina kupenda kikweli. So wale matapeli. Oh no 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 no, ukinia chanta peli. Oh no 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 no, oh no.
If you're serious, prove it to me, I'm curious. I wanna know, sitaki michezo nawe. Kucheze
kipenda unapenda kweni nilosema na maanisha.
And I say what you say, make up your thing. Uwakanda unanitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, ujanja wote kwangu umenisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usininyime upendo. Niamini